bino kettini studio kalangu nani habaruji di asawe di min ummu umar hawtade abdul mumun yalli yottintamo abdul mumun jangonda
jamni wala ke ummu habaruji di gaddande asawe o hettinantobe
der habaruji menni abdul mumun alarba noga ego lewru september ni kan won nyalane ittanane potta del leddi duniya do leddi niger acca ha gada dum wadi be gadi kollol bawal do bienni hano dili ko tuba ko be gada mun do yewtere men pindinol ni handen nim en jewan sokkaabe roobe hano gollidobe e kulle gattoje dawre hakkune e mum e hantorde min kalam filla fijirdeji pirtor balli nomi halni abdul mumuni noga e go lewru september ni hitane funi hano leddi duniya no jula nyalane ko ittanane portal nonni leddi niger acca ka gada don wadi ni be gadi hawde deji fere fereji nonni dum do ko fedde hawjinde e filla ciodol en dan e joddingo jonde jam sigili dun
non jatti wadi ummu dun dun ni wadi fa handen ko misali do en lanni de en dari fijo godon don indirtengo echec der francire nane bi en dili tuba ko be wanden ni dum wadi fijo mudun ni fa handen gandardo burde nyanyal der pide dili o en dan do der hubere nyamay de en dan en kettino ko burema adamu noma mawdo yewtintodo fijo go en dan ni wi ko ali tassir wadi fir
La journée internationale
nyalande ittanande leede duniya gam portal nogay e go lewru septembre funa batumu wade do le Niger no fedde leedi maunde hawjinde filla jojjinde jonde jam e portal ardi batumu dum be pami du na fakka majum onji du saito neddo moni ko heba jama ko do mo wonno durwida
maté son adversaire
nonno ni abdul mumuni nogay e lewru septembre ni kawrite le rewbe e bibbe rewbe nonni gombe no durwida gadol ano golleji hirnyereji ko wadati hakkune rewbe e worbe nonni be gadi nyalane mabbe ko tefol faaba gandurwi diddo e dewlunol sukkabe famarbe
non jatti wadi ummu dundundi fa handen wadama yeso jiyabe hewbe e pelle tawabe der durogo enden ni fa handen ko watta dum acci hollude worbe na rewbe golle hirnyereji gambe worbe nabe rewbe nani ko assalama may kellema ardido ko fefede de enden ni wi ko fanta shamsu wadi firtaade gal fulfulde
Gwallal amin, didabal ni, min gadino kwa min kwalli pelle duniyahu. Gwallobe do fifaba, gam dental amin, duru ditana ni e basi, kwa wano wate e himpe hisadi, debono na gorkono. Min gadi fahande, gwallal teutugol do fi o endan kwa darto deugal sukabe. Undu yago e horepe laidi, gam e champion ina fi sariya majjun do no watta ko fi toraji ko watte e himbe latade debbo na gorku tawe dun hanti
non abdul mumuni min jaham birnin gawre komin mo birnin gawre region do soni to kaba ummatore dubbe no gada golle kabu kabu be tefatiedi
ummu golle de duni fa handen de en dari no tawa sanne der berde ummatore departement buboy o andan baluni fa handen ko be giya sador maji sanne der maji en kettino ko sumana amadu waddi firtaade gal fulfulde
e be bura sukabe ummatore kem taton wadobe ko ite kabu kabu nere commune mo birnin gawre kano woni chadale kewde no gonno kada be wada golleji mabbe no haneri suleiman hasan balde nyandenda goddo si warden do majjum
ay go ko fuude no
lejem ngomi mi daya wuro ndarimi hojude noddangal e telephone say neddo gon wari wiide kam wadde ko jogim fum matay hunde fu sana feño o wurtini labi ha kokko mo buudi ujunere de o finciti kam kemi joydin o tetidi den o yejiti singude kan labi yi jam yili kam den gattumi wulande e nimbe o yoppi motarde o doggi
na wadi chadale godde ko wadde kabu kabu gonno jia bashir abdul karim
kwara wala 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 ndendi antobi miden tampa idabe ngel police ji no don torami sabu dereji be jamta kanji du idi chaadi be ndara labi patta tabe min nafaka e golle de
min mudu anafa
warejo mabbe hamidu bello wadi noddangal jati
goko famandi magi
jomira porporoji din ngadana be talki awjol motejo kambe assurance tobe koji neddo mobe anda ma nimbe tattato do motere seni alla wadi isa e jula madu tobe mburto
am sifatta ko arara
ba ko tawa chadal ne hewe gollangal hada ke be tinni ni e golle den yaade
Umu dalila yilaru firta ko ko wada der leydi meden ni fa hande harkuda harta filla wattude dawre caka be mu de andan ni waddi ko hande sukabe ummatore rewbe hewbe no nawtoro sigilaji wattude dawre mu ina fondita burnan day
nani ko Habibu Garba waddi firta e fulfulde
wadde rewbe leydi Niger nata gol duggol kulle dajinoje beengude endan dum wonno ko horebe cellal gonno tewtam leydi Niger no jaya e kaldal narra ko wada wagadugu ko wite ICPO do ya dubu jinaadi de chapan tati nder leede jeenay kala je dengal franciere jiaade le cdao mariba horejo narral wagadugal enda
ce nouvel objectif
europe million jiego ekima joy kambe kani nautoro e o sigida amma gollidol ummatore no wodi nafaka sanne nder jaman o mo gonden gandel leede men ko watta pecce chapande jiego e joy do herme fu no ummatore be buray dubbe no gay e joy denne no handi be gatte nder o sigila
ce strategie la
pure ko etindi ama dum waddi barke majju sanne sabu rewbe sukabe rewbe hewbe no gonno gollitira e kulle dajinoje beengude endan nani ko kambe gollidobe safare dido be bi
jule proba mo worbe gattata kammi buri yidde gan hakkilo anno fukkoto
mo jitilize
ko wattete e namre jungo kan gattammi gan dum no fawti nan kam e yahu warta der loktoroje ko dubi tati gattammi
implano
dabar odo ni o rebe cellal no wattinde sembe sanne madame Nazif Nana Madame Anton Agadez kanko woni horejo fi on enda
l'intérêt de ce contrat
pour safari ko hadata neddo hoja reedu no lawol ko hissin tabbe be koja e reedu ko be muyanay ko wakati jugon no wattabe de lipor reedu no hisina neddo heba sadarma
pour limiter la démographie
et le juillet 2022 no gay didi jande gon wada der leydi hollike durugol rimugol rewbe leydi Niger do endam buitege sanne ko nduko waddi ni wonno gollu duggol safareji nemnoji ador reedu e ko nandi e mudum yaade sukabe leydi Niger
Umu har ko darta fijoji cionyul bali dianda ni sekitino den ko Habibu Garba waddi sumana amadu firte dengal fulfulde.
Fede Lady Niger, haujine fila ko darta jarnago e dogudu waddi urundiro mangon betengol meeting international de Nyamey. Dogo Lady Niger, urbe yawde e dogudu, ka ebe Burkina Faso, e Ghana, Bene, e Togo, ka engoni ko dogi datndiri, nundu konda futena ilu ase o noga ene ilu setamundu enda, do en stade general seni kuche mo Nyamey. Farfile latol bal du konda ni, ase yapido, ka wono ko beti minni latol balka wite TGV ko watte lay barol jande to enda dogantuci federation de zarme FC kany won ko yebo njamaku cagal ko be kawi AS Chama Joy do 9 Juventus FC kala to weekend tatap
toma dalla bandirabe wobe ne kettini habaruji ko sukabe ummatore do min darnata habaruji din sey jango de lamdo hollimi